Omulodi w'ekibuga Kampala omujja Engineer Ronald Barimwezo Nsubuga olumaze okukuba ebirayiro bye nga meya w'ekibuga Kampala omujja ng'azza emigere bya Ssaalongo Erias Lukwago alambise bulungi nnyo ku ntambuza y'emirimu etuukana n'omutindo masekati g'ekibuga Kampala mu kisanja ky'agenda okubeera meeya.
Here in Kampala, over 60% of the people are in informal economy. So we must, as a matter of urgency, sir, my lord, we must address that issue. Today, you will find that majority of the people that were just from the streets have become thieves.
Bali Mwezo akukulumidde ekitongole kya KCCA ku mivuyo gy'ettaka egiri masekkati g'ekibuga Kampala okusako n'enguudo embi n'ategeeza nti nno kaze byonna bigenda kugonjoolwa.
Through this inclusive process, we shall discuss practical solutions on urban order, transport, drainage, sanitation, garbage management, youth employment, public markets, informal trades, infrastructure, technology, public safety, and sustainable urban development.